City ball day, true blood at night. Yeah.
Adunia, ingoni hidusi moni nye imama ningo. Kwa wadusi adunia, nyuka mani simoni daru, yeah. I hope everything is well, baby nye jomani yaduta. I know the long time, kina silenya waku body baby. Hey, thank God. Endolene tuwa kiyoko manira, koko palose. Endolene tuwa kiyoko manira. Baby matongwe, hale mazi ya nyibaru ingoni ya. Kolu masile gunyanzi kima maru nyerida. Hale mazi siti, linyani yongo dunia school fizi. Nende kwa nyolo nyongo ya mama, baby yo.
Mama ho wadini kuha,
nile nyamindani chiti nyijomani ya nuta ya. Baby talk to me, to your money cook on my merunte. Baby yo, mama, oh what did you cook? Nila nyamindani, titi nye jo money ya nuta ya. Baby yo, mama, oh what did you cook? Yele leo, iya like panyendro, ni mata titru, iye
koma. Kasi kasi ru melia, nyasiti eweko mama. Loku mungwa nyikuru para, handidru kunye be manira. Tani, uwale yo I, kuri mofisi yani. Kita yote kendre lo kiri, adusi kumata ora nyidi. Meze njini setira bebe, mundugo keti ya kemuledi. Envelope angwi mguyeri, fisi ni ongole nyani. Don't worry, as long as you guys are happy, I'll be happy. Don't you worry, as long as you guys are happy, I'll be happy.
Nila nyamindani, titi nyijomani ya nuta ya. Baby yo,
mama ho wadini kuha.
Baby talk to me, joyo mani kukwa mamerunte. Baby yo,
mama ho wadini kuha.
Nila nyamindani, titi nyijomani ya nuta ya. Baby yo,
mama ho wadini kuha.
Kele leo, hiya like panyendro. Mata titu iye koma diniko. Baby matongwe, hale mazi ya nyibaru ingoni ya. Kolu masile gunyanzi kima maru nyerida. Hale mazi siti, linyani yongo dunia school fizi.
Don't worry, as long as you guys are happy, I'll be happy. Don't you worry, as long as you guys are happy, I'll be happy.
Mama ho wadini kuha, nyile nyamindani, titi nyijomani ya duta ya. Baby yo,
mama ho wadini kuha.
Baby talk to me, to your money cook on my merunte.
Baby yo,
mama ho wadini kuha. Nila nyamindani, titi nyijomani ya nuta ya.